kuja zijana, tutuende shule. Chai kwa mkate, siku yaze safari. Niko ready mama, niko ready, ready go. If it is to be, it's up to me. I will be the change I wanna see. And I promise to be the best that I can be. And I promise to never give up, give up, give up. And I promise to never let go of my dream. And I promise to take it higher, to take it higher, to take it higher, higher.
Mama, asubuhi breko, nipe chai kwa mkate. Ongeza bibi kadogo, nikimbie karudisha. Mama, asubuhi breko, nipe uji na mkate. Ongeza bibi kidogo, naamini nitashinda. Mama, asubuhi breko, nipe uji na mkate. Ongeza bibi kidogo, naamini nitashinda. Nipe nguvu, nifike kilele. Na unipe uwezo, nisonge mbele. Nichemshe bongo, nifikirie. Niko ready mwalimu, niko ready, ready go. Na kama si mimi, basi ni nani? I will be the change I wanna see, yeah, yeah, yeah.
And I promise to be the best that I can be, oh. And I promise to never give up, give up, give up. And I promise to never let go of my dream. And I promise to take it higher,
higher.
Take it higher,
higher.
Take it higher,
higher. Mama, asubuhi breko, nipe chai kwa mkate. Ongeza bibi kadogo, nikimbie karudisha. Mama, asubuhi breko, nipe uji na mkate. Ongeza bibi kidogo, naamini nitashinda. Mama, asubuhi breko, nipe chai kwa mkate. Ongeza bibi kadogo, nikimbie karudisha. Mama, asubuhi breko, nipe uji na mkate. Ongeza bibi kidogo, naamini nitashinda.
Best that I can be. And I promise to never give up, never give up. And I promise to never let go of my dreams. And I promise to take it higher, to take it higher, to take it higher.
Mama, asubuhi breko, nipe chai kwa mkate. Ongeza bibi kadogo, nikimbie karudisha. Mama, asubuhi breko, nipe uji na mkate. Ongeza bibi kidogo, naamini nitashinda. Mama, asubuhi breko, nipe chai kwa mkate. Ongeza bibi kadogo, nikimbie karudisha. Mama, asubuhi breko, nipe uji na mkate. Ongeza bibi kidogo, naamini nitashinda.